Angijabulile umoya ugovekile inhliziyo iphukile akusalanga ngesithambo ngilimalile ngilimalile enhlizweni yami angijabulile umoya ugovekile inhliziyo iphukile akusalanga ngesithambo ngilimalile ngilimalile enhlizweni yami Intombi yami engangijola nayo kwafika abafana baseGoli khaya bayithatha Ithi le ndaba Intombi yami engangijola nayo kwafika abafana baseGoli khaya bayithatha Awufume ngisi Intombi yami engangijola nayo kwafika abafana baseGoli khaya bayithatha
Abafana bathatha Intombi yami
Intombi yami engangijola nayo kwafika abafana baseGoli khaya bayithatha
Ubengithi
Abanye bathu kudwe polu kudwe polu kudwe polu abanye bathu kudwe moto Abanye bathu kudwe polu kudwe polu kudwe polu abanye bathu kudwe moto Abanye bathu kudwe polu kudwe polu kudwe polu abanye bathu kudwe moto Abafana bayithathile intombi yami kuyona yodwa Ngithi ngisazoyisebenzela
Ongabafanyana
Intombi yami engangijola nayo Kwafika abafana baseGoli khaya bayithatha
Bafike bathi le ndaba
Intombi yami engangijola nayo Kwafika abafana baseGoli khaya bayithatha
Bayithatha
Intombi yami engangijola nayo Kwafika abafana baseGoli khaya bayithatha Abanye bathu kudwe polu kudwe polu kudwe polu abanye bathu kudwe moto Abanye bathu kudwe polu kudwe polu kudwe polu abanye bathu kudwe moto Abanye bathu kudwe polu kudwe polu kudwe polu abanye bathu kudwe moto
Atsema ngifike emajiteni bonga majita ngibeke emehle abuza ukuthi kwenzeke
ayisentshela umasiya wathandabi ngizwe
we bayiphedile abafana baseholi
ntomyaka shaya amabini susa amahlobo